omusajja simba obaoyo yakufagwe bigambo byenyimba nzemala kubyekanya na bino byenjogera nabituukakodda nayagala omukazi nga muka musajja mazima yali bandi nzali yamuwudde ku ludda lw'omukyala tyali mutuufu kubanga yantisa omusajja bwe yali alineka okwagala okungi kwali ku luzadde naye muganzi wange wankola buli olunaku zirutenda wambalaali bakatano olunaku zirutejja naye muganzi wange olunaku zirutenda wambalaali bakatano olunaku zirutejja naye muganzi wange
wamalwalirwa akacwano